Happy New Year. Chiu mio. Hii ni mwaka yangu nko na many things to prove. Nasikia wanasema last year ili wanga fluke. Nikasi mimi ndo reason marapa wengi wamekuwa mute. As in tuambie ni ukweli hapa, cheki vile na move. Everything na do ni calculated toka juu. I was aiming for the moon. Nikalang kwa galaxy mastown ni tagoon. Sabu half ni makatu na mwezi machuba zoo. Trio ndo the future. Na mina feel that presently ni wengi na zabucha. Industry my enemy ni wengi on try kunshusha. Wanzusha kijana some minko misti na wafunza. El professor, jijugumba tiwi gauko handsome and broke. Na msosi upakuli wangi kabla hauja perform. Mitangu niseme form, kwa ngoma nili transform. Mnataraje ni baki same yani. Like si just struggle kutambulika kwa game funny. Ukiyo mwaka wachiki umecha kusota. Same people wali kujocho takchukia sabi FM and money. Mabloga na ma comparison. Zingine honorable, zingine Johnny laughable. Kawe ni casual, lisi na wa muziki. Na ushiki mbona nko hapa, kuna kitu tneza panja bro. For real, I try to do it for long, so you gonna need feel. Oi bro,
kufanya survey. Au kwa mkatu kwa piketu. Aliambia, uu kijana ni mnoma. Unajua hii ucheza kama wewe na hitu wanga. Hiyo committee wali get the number one musician.
Na feel brand new, na check video ziko kwa bucket list. First time June, mepanda ndege msenko panicking. Na stretch mguu, hakuna room, Joe what the fuck is this. Next time crew, na neka business class, Mr. Kitrix. Nandro safi, promoter yo balance ni tongapi. Ukiona miss mama na flow rasmi. Ujue memaliziwa mkwanja niko maganji. Breakthrough, artist of the year mkurugenzi. Make room, zazi anaingia waniwezi. Ni H2, nina kusaidia sikia washenzi. Na make do, mikufanikiwa ni jua mapenzi. And I remember, I'm certain my fans wana ni feel nikitema. Mavasi sasi kubali skill ni pretender. Mumwache, anatumia kichwa ka dispenser ya mate. Niko kwa lab kemikali. Natengeza concussion at the rap general. Yako na artistry ya nyash na delivery ya kali. Pedigree ya bass toka scam kardinali. Wisdom ya kaka, word player octo. Finishing mafaka storytelling ya ukuonkuo. Himu wakana monopolize soko. Mjue ni trio mio ndo kuterrorize ototo. Yeah. Big up King Fizzo, Kuru Genzi wa Gigi. The album.
The number one artist in Kenya. My research don't lie.
It's trio. Wow.